Singa bamukwata naye akolesa sense bakuba wakulu wansi nero